yande joni tere min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji fulfulde. Kori jagnale moɗon habaruji fulfulde e puɗɗiran ɗum ni suudu saria hokki laawol fawarjo radio e télévision mo laabaari on endan maɓɓite caggal ko maɓɓa ɗum endan. Nonni fawarjo ndu konɗan fayde daari himɓe woɓɓe ɗo riwwama to enɗa leydi Algérie ɓe gaari agadage Allah ƴaɓɓingal ngal eɓe gaɗi yimɓe kemi jeego e capanɗe jeego e nayo. Yewtere men pinno studio kala ngono daara filla faware jondu kondanni har coggu albacce na golle albacce ko wonno waɗeteno tamaske ele département mo keyta région mo tawa tarnan fude ahmed yari jahanga to yewtidi e hoorejo golle ɗen. Kori jagnalli e moustoumane amadou habaruji e fulfulde woni ko janganta on ɗum waddi ko fa hande saria hono gaɗano kaena saria kaka taƴama e dow filla ko darto maɓɓol hon nokkure radio e télévision mo laabaari ɗum nene kadi konna ni jon saria o enda o holli wiide ke hono hunde enda ko waɗa ɗum enda an laawol wala e majjum ɗum waddi ko fawara joni hono ɓe kolli wiide ke nene wajibita e nokkunde enda maɓɓol muɗum accite ɗum wonno ko fawara joni maitre mbiteɗo boudal e fred laatiɗo kañum won jingo maɓɓe laabaari ɓe enda an o haalni Habibou Garba noye har ka enda wontiri
la radio et télévision laabaari
radio et télévision mo laabaari maɓɓaɗo on endan ɗum wala e laawol yeruno kiitotoɗo enɗan haaliri o holli gonga majjum ɗum fuu o wi laawol fo wala tawi radio on maɓɓama nden ene kadi sey tan acce gollal ngal waɗi ene haaliri ene woɗiri ele nokku on senini kiitotoɗo haali to gomnati du konɗon tokkan ɗum ɗon noon dow ko yaawi yaawi jonnoon gomnati on fa hande kandurwoto ko wata ko tawe hono haɓɓiniɓe wonɓe to enɗa to suudu laabaari to enɗan taw ɓe dilli ɓe kokkiti yimɓe nokku muɗum en ɗum du konɗa ele sa'aji kañum ele min taji garoji ɗi endan saabu nonnoon ɗum wontiri
nit e avant enregistrement
non wontiri fande filla maɓɓol hono suudu laabaari ndu endan kañum e nangol himɓe laatiɓe jewdino ɓiɓɓe leydi ɗum waddi ko himɓe heɓe ɗono kaala ɗum waddi yo fedde himɓe windoɓe laabaariji ɓe leyɗi e afrique keña nde endan ɓe kaali du konɗan ɓe kolli hono ko tawato maɓɓe ɗum enda ɓe kolli wiide ke hunde enɗan hunno laatino laati hono torra mawɗo sanne e dow filla yolbinande himɓe hokkoɓe habaruji waɗa golleji muɗum en caggal majjum du konɗa ni ɓe kolli du konɗa ni hunno ko laatino wajibi tawe waɗe ko yaawi yaawi nokku o maɓɓite lawlaw nagaɓeɗi ƴeewe natko yo fama nani ko fande ni makkan kone lati kaw secrétaire général nde ɗo fedde ko haalani bandimi rahilatu soumana e dow callal
ɗum ni gam hollude duniyaru fuu saɗɗormaji ɗi bandiraɓe amin kokkoɓe habaru tawa nder mum e wi'ude ko minen fedde leyɗe afrique windore ɗereji no jokki e bandiraɓe amin ɓe miɗen jokki du duro jinganade laabi kokkoji hokkoɓe habaru gaɗira golle mumen no haniri miccintinen himɓe ko illa hitande duuɓi 2011 leydi Niger watti jungo dow ɗereji bi'uɗi kokkowo habaru fuu no accete waɗa golle mum no haniri fedde amin ndedu no tawa nder winduɓe ɗereji ɗin hannden du radio et télévision maɓɓa himɓe kaɗa waɗude golle mumen nder irni he bandum du bandiraɓe amin kokkoɓe habaru fuu kanana nangodira ɓe acce tokkude laabi feere feereji bañuɗo jinganade laabi ɗidu nder irni he bandum samata
to laawol goto ngo illu keñal nde endan hono radio ji e télévision ji gondi dow inde koye mum ɗi leydi Niger gaɗi andinore e dow ƴamude ko wata ko tawe dow ko yaawi hono horeɓe leydi Niger maɓɓita radio e télévision mo laabaari he waɗa golle muɗum en nonni fande seedu kam woni fedde leydi Niger hawjinde filla ƴeewol kabaruji no han jokkodira fawol e leydi ndi enda kandu konɗan hono subaka oɓe mbindi ɗerol yaade e ministére hawjinde reedi leydi men Niger gam batte hono nokkure nde endan maɓɓite laabaari on ɗum du konɗan kabaru omin keɓin to mbiyeteɗo fa hande en hono ngo Abdoul Razak Idrissa latiɗo kañum won do inde hoorejo ono fawarejo laabaari nonni fawarejo du konɗanni ele habaruji tawade konɗan ko watto himɓe noga e tato kañum on ko nanga ɗo enna galluñeme alal ƴaɓɓingal ngal gam batte wurtade hollude mette mum yaade e laawol laamu ƴeewol kalisigoltirteɗo hitande hikka himɓe endani koɓe nanga ɓe jarama yeeso kiitotoɗo keñal nde koɓe jarade konɗanni wonno ko fande hew maɓɓe fuu sankitama ele kasuji nden ene kadi du e nder maɓɓe en tawade neɗɗo goto gonɗo ele parti ɗi gala e laamu kam wonno fawarejo du konɗanni Houssaini Maiga laatino wiye du konɗanni kanko Houssaini Maiga on kañum e Moussa Thiangari kamɓe enɗan ɓe jarama hono fande kasu walam dum dum kwana siyama kilo chapande jere jere nyeme non Ali Idrissa kandu yara kana kasu filinje kilo jemre chapande jete jete nyeme nani fawari jondu konda hono Kenya de enda meter larwan Adrahamani kandu yara no mato enda kasu mo dai keina kilo jemre nyeme nani nu arzika du konda yara kana kasu tilaberi kilo jemre sapo etatin enda galin hakkum nyeme dum dum konda fu hono fawari jom Nartinani hono himbe latibe fu watnobe hono ngedum en le kulle latide ko be ngadno enda wiabe tumirama wadde basi sane noni fa hande habaruji e fulfuldo enda ni ko kettindo hono tawadu konda ni hara lawol ko jangol gam batte hadude himbe ngada wurtugol gol enda hollude metti mun bibbe leydi dum du konda ni hono hunno latinde dum gallude nyemedo enda noga e joy lewru mars dum latike hunno enda ko suuli sane dum sabbi min studio kala ngumi jemi landoyi mitedo yo Ahmadou Boubacar Hassan jogid andal e do filla batakeji lamud leydi men Niger nani ko haali e do filla majjum yaade e bandi min jaatama ko gungu Mamadou Antane
de wi ama yaadu metal berne du hana denne hanu du yaadai no labi lamu leedi kaliri kan yaadu metal berne hadanu e yaadu metal berne du hegaka no ferudiri yaadu metal berne du arido hu bere nyemay hadi du wadi sai kambe du e cali do tanade hala makko dembe gadi yaadu du denne deni fille hegaade no hida ande to sai dun yewtino derol makko gol yesu sudu kite gam darude deni kadol gol no hegi na hegaki gan arido hubere nyemay o hokki dalilaji gadudi o hadi be gadadu misali o wadi filla surude umminol hakkillo denne sudu kite leedi hani yewtino wi'a omo wawi na o wawa hadi dum wada dumdu gan tokkirde no datol woronje didi dewtere lamu leedi wi iri dum
mi halle ko e kibaru jen tawa himbe rio wabe leydi algeri alangal won ko be jotti agadez der leydi niger mobilaji noga e jegon ko waddi be ngadan ko himbe kam jeego e chapan en jeego e nayon latibe kam jo e chapan en jeddo de leydi niger no enda en chapan en jeddo be du no jaale de godde kerrede hon non endan Issoufou Boubacar Adrahamani kanyen woni hon goto e himbe latibe jabbotobe hobbe nadu bi en hawji filla ko darto mo ingol kulantareje nani ko haani Moussa Mamman Bandimi e do filla himbe be
a cause de
no lawol gol wodiri sadarma wadi duudal himbe ngadi rafi jam fa yotti to e jaara nokotorore do gattol jungo lokotorobe mawbe be duniyaru gombe no ko yatte dirka wondube hore nawore riedu naworu e konandi e mum min kebana himbe tatu be janda gombe der billare e robe dido e gorko goto mdn hodi teddirka mabbe to be koja der lore lokotor rore kan be jaara lokotorore mauni der himbe be min tawra be min en godi to kala kekkel gon gel godungel lewru innu mai acci mauno inna on jogiyel inna odo mayana do lawol algeri
par la grande sera sa mama
odo ko nani habar mu afp do no ko habar leydi france wurtini be mbi gomnanti leydi cap vert hadi harfa harafila nyibol lekol to himbe ekitoyto not ko durude e biddam bondaku dum du kondani be ciudu be kaldo yerno halaka wardi nene ne kay du kondo afp ko wurtini kabar o holli wiide ke cap vert o enan hollaina wiide kanyun to mun to enan wala fila kipitande wala kulle den enan fu seket nanano habar o fu no wordi nyalli ali
gomnati duune cap vert hadi sarusi leede afrika gom singe tondo duunete sarusi odu filla hawju laabi domo leedi singante idum mila ko sarusi o fuddan gollem hitane duubi ujunaji didi elaso orbit training center o ni lewru fevrier singol mum andana sarusi odu golle mum yata yeso hanono tawado der gomnati duune de gom halirani dum afp neddo odu wangina indem gomnati duune cap vert wi'i himbe duune den ko ardibe sarusi o ni ko kaka lawol singude gollirde de gam be bi'i ko kilometre kareji didi e feccere sarusi o nyamata kada ndu wada milioji hemre e laso e joyi cede dollar kajade gam nyibol makko habaru nyibol sarusi o do duune de wuljini tawabe do mayre gam ide tawa takkol leedi senegal no wado du bombe gongara kippitobe leedi didu dermu lewru septembre waroru himbe leede kewde gartato ekkintinol gom do filla durwi didde e bombe Emmanuel Macron e Alassane Ouattara gatti daane ekkintinol gol wade ton
non wantere fawar joni hono to enna departement mo dogan duuci du himbe tay keke tenade kewde no wat ner majen tawa chayde ko non wada dum waddi ko faande bandi min Abdulaziz Dayuma o yow yewdo e fawar jom be tedo commandant Youssouf Moussa latte kaw docteur kaw jido filla le de jayto enna dogan duuci
Handen chaile gala nder département modogon duchi no wontirno demmu si non chuludo horebe sanne gan himbe prefecture he ministère funo andanitu dabareji no don joddini gan horebe be no he wadugo bawde mabbe fu balla aranaka hebama gan gollegi di fuddama onon andi ko gollegi no ko doji wakkati minen godiniya lildugo ekititobe golle juurowo no kuje den gam be keba hala ka be wuro ben kalata do fi o no haja balla gan dabareji lobbi
hebe
hikka durwo ngo enna wata to enna tilaberi ngo leydi Niger don sabi himbe bibbe wurbe en don ummino dari gam batte wadda balla mu en golde ngada fa woda Ali Mamman kawon secretary general hawrinde bibbe wurobe latibe do konan jingono honni e bandu nani ko haani bandime Haruna Sumay illu tilaberi.
Nous avons constaté de les
min gi ko denno wune fu ko hida wade do tilberi himbe galano gatte der siri majjum amma e lawol gol der siri duro wadango do tilberi himbe huberden fu gatta to jungo mu e der hawju mabbe misal de nyamnol warobe ben non naade wernude ben non wune fu ko hida no hebete do tilberi de harli ordun non na ko hen non fu bibbe lumobe tawabe do du daran no wadi to hune fu jaccu hundu wadi ko min kawri handen gan ando dirde e famude no min gadoita
personnalité négligée.
Nawon tirfaan har filla ko darto no latol balgol du konna nyalan sappo tati bernde enna wadama dundu hono fa hande ni antanto mo doso kanyu e akko kanamu arlite mbawondiray gote gote ngatondiri tiagal mo du konna espoir mo gender kan du konna kay olympique mo nyame mbawondiray gote gote ngatondir AS police mo nyame kanyu jeune sportif mo tawa kan du gotel woni ko AS police hebi bol auto hebi noni fa war jondu konna ni sahel mo nyame kanyu ASN Nigerlek mo nyame kaynu mbawondiray bolum bolum AS fan kan du jallo ke jeune sportif mo tawa nay e bolum ni faana nyalande sappo ne bernde du hono latol bal didi won ko wada hara filla ko darto faade de yewtere be pinno hande to en tamaske do filla ko darto gollal al bacce jakan le departement mo keita region mo tawa nani yewtere de faande tarnan fude ahmed ye waddo e faande horejo luma ko tan mitel ibrahim rachidou
le comptoir doño a été inauguré.
Nokure resirde albacce de singa kana hitane dubiya ide sappo de satarma momin godi duda remobe albacce de gala no tokka labi di hani tokki wobbe uratana albacce mabbe gere de wara tefa kartuji mabbe to ami ko handi woni be gollida e labi joddinaadi di fedde gon singi ko hawjoto e mu dudal wakkatiji fu be kojatana albacce de nokuje mane gam ko watta be kiba ko yirnan der filu mahugun do jarul majji ano koddi var en gana e nyame watta be garato amim e tefa kartuji di deni fedde don ko singa on gi'i ni hebata ko chaka dillalu benni be gatta luma ko mabbe jomun no jodi der wuro mu lilda wi'a waddane albacce di foto diri jomun no wodi bi lumojo gon tawa der wuro gon kan hebbinte telem on delle gondo leede yasin kay ummaki bader no kure mu albacce den waran tawa dun non hana yihu wartu der filu mahugu hana filla kiranno gandeni ciwama filu mojo bo koddi war na mo gana wari hodi albacce mun do no wadi fu nokkure amin de heban sembe no andita do sanne amma e galana e be cioda dum he himbe ko dobe dow lawol golto ko wanya ko handi woni be acca be koja kulle mabbe do to nokkure de sirde joddinane de ciede albacce de do ciede mum beedata kena wakkati lewru juin fa tukka lewru septembre fu idun chaadi deni on lasi baki lewru december sa kurdum wala na ujina jeddi jon lewru février warde mars do uginaaki didi fa dun jip bidun yotti ujinar ekeme nay sadarma mawdo mo gollobe albacce de wodi kan woni na walla ko albacce gandeni e remi albacce de na walla nati de delle sadarma mawdo no be gadamu remobe no golla albacce sanne to kangi oton wakkati jugon deni albacce de remama sanne to fucce de mun no jippu
producteur les gens produisent beaucoup mais c'est la surproduction là qui fait que le prix est bas
et do ko habru himbe fulful tili assalamu alaykum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum